ofundo pula inhliziyo. Awubafuna asithathi kancane. Awubafuna asithathi kancane. Awungubali into yomdanso ayomkhulu sayikhala sibancane. Awungubali into yomdanso ayomkhulu sayikhala sibancane.